kuwa doctor, naweza kuwa star. Nataka kuwa lina, naweza kuwa shah. Kipaji mali yako, elimu ngao yako. Chache jambo kati kwenye maisha yako. Naweza kuwa Diamond, naweza kuwa Jay. Naweza kuwa JB, naweza kuwa Ray. Mina kuwa saa, it's your time. Uwezi kuwa tini, you've got something special. Napenda Lady JD, namzimia zito. Trust me kusiku, totimizo ndoto yako. You can be a boss, you can be a lawyer. You can be the president, you will be successful.
You can be a champion. You can be a teacher.